is Africa police, yeah. Okay.
I got you. Yeah.
On back and made it.
How many phones I could bend? Can I name a penda? January to December, babe. Taku wana wewe tu. Nyaka na yo ina songa. Na tufike uzeni ma baby. Kwingine sito kwenda, babe. Okay, yeah, yeah. Eni mwili moja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangotia, my lover. I got you for life, my girl. Okay, watani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I never leave you by your side.
Atani beba, nifunge jela, nifungwe jela.
I never leave you by your side.
Kupenda hivi ningali hai. Milele nikisimama wima. Hata nguvu nikiwa sina. Ikuwache dunia nzima. I'll be by your side, yeah. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangotia, my lover. I got you for life, my girl. Ooh, yeah. Watani beba. Wanifunge jela, yeah.